Bobby doesn't have that thing.
Sike space umambinja
Nangasi nje, yeah, angasi nje. Wafike kabi namangasi nje, yeah, angasi nje. Ukizwa ngembi siti kwisa shista tu. Angasi nje, ukizwa ngembi siti kwisa shista tu. Angasi nje.
Back, awuthulu bheke inkabi mfana depa phekwe tekis. Sidla ngasimini of 1818 ikujeka amakepisi. Ukufunda kakhulu nokugqoke suti kasikusebenzisi. Sifuna ukudelela nenhlampi sivika somatekisi. Bafana sekushubile inkabi dunsa ama-16. Skipa sebringile u-DMD sidlala ngo-14. Lahlela amapoint ama-brain udisuka skinny jeans. Kujayivise emoyeni ngathi sitatulo sasezethisi. Bathi inkaba another thing, angithi ushunwe inkabi nkana siyisebenzisi that thing. Sidlala ngo-14 ibheka bhodlela popping industry. Sibulala ngendlala bheka inkabi zidla u-14.
Kunjani nje?
Zama tycoon kuza bangayisusa inkabi ibhodlela ingayiphula mangena kujameka into ngathi uDJ namadimpuli. Awuthula ubheka umswenko kodwa ungangifakela amehlo phela inkabi ephethe uhlelo. Yizwa ngami ngishaye umthetho yimi isiqalo ngiyisiphetho khohla ntomba wukhumendo ngiphethe intomba ebhake rafu mangena kukhala amamehlo. Awubheke bayaphapha ungabakhuza inkabi zabaxaka udedela abafana habathusi phansi basalala. Ngixelele madala haba kuphi basidala uma ithanda inkaba isozishaya idebhu ngisuke ngizinukela
igwaba. Angasi nje, ukizwa ngendisithi kwisa shista.